Hello, it's here. Hello, it's here. Oh, how you got? Ni long time hatujaonana. Natumai upo salama. Na leo unanichukia, hata jina langu utakisikia. Ona imekithiri upweke umetanda. Na siku kama hii na kukosa sana. Corona imekithiri upweke umetawala. Hasa siku kama hii na kukosa sana. Natamani ningekuona angala usiku moja. Nina kutu la mabusu. Natamani ningekuona angala usiku moja. Mwenzio nina kutu la mabusu. Cheza gita nina skills. Naeza kada na injeve. Nina shisha pia veve. I'm on Netflix and chill. Cheza gita nina skills, hey. Natamani ngekona angara usiku moja. Nina kutu la mabusu. Natamani ngekona angala usiku moja. Mwenzio nina kutu la mabusu.
Kwanza swali ni una corona? Maana kama una corona usije. Wash your hands, sanitize, stay safe. I love you.